jambo, jambo buona. Habari gani, mzuri sana. Wageni, wakaribishwa. Kenya yetu, hakuna matata. Hello, hello friends. How are you? Very well. Welcome, welcome guests. Our Kenya has no problems. Jambo, jambo buona. Habari gani, mzuri sana. Wageni, wakaribishwa. Kenya yetu, hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata.